vako ni tujisala obe wafe wa babiri Nga waji watasani kanifumbe Mili mweja fejiveta babiri Hato chumukula manyo kufumba Ato wangenza kola chumuku manyo minkiriza Oh darling, look at me Tonja jinga na kabiga I've seen no man like you My heart, I'll never resist you I've seen no man like you who My heart, I'll never resist you Oli haji wa hajati Nzendi hajati wa haji Ate wampane pamiti Isi japa kaunti Oli haji wa hajati Nzendi nalo wa salo Ate wampane authority Evu kamutawo kabini Kila lulire wanguli larawumu katafile kupaini oh, Ajati mkulu yeya jinjigiriza Gatujivoga kwa wabiri Mkonanga jivamu Awonangine njivogamu Najitwala kuchetaka Awonangine njivogamu Oh I wish Buli mchala halinga ajati mkulu Oh I wish Ebi tuya wasajwa just to be jamu omululu Oli haji wa hajati Nzendi hajati wa haji Ate wampane pamiti Esija kwa kaunti Oli haji wa hajati Nzendi nalo wa salo Ate wampane authority Evu kamutawo kabini Hajati mkulu, antwala konye chifo Memories, memories Wovula wawendi Memories, memories Wovula wawendi Bweni nililo mami Bela sewa semwalari Kasisi mukanga ngugu muka Bweni nililo wange Oli haji wa hajati Nzani hajati wa haji Ate wampane pamiti Esija kwa kaunti Oli haji wa hajati Nzendi nalo wa salo Ate wampane authority Evuga mutawo kabini Oli haji wa hajati Nzendi hajati wa haji Ate wampane pamiti Esija kwa kaunti Oli haji wa hajati Nzendi nalo wa salo Ate wampane authority Evuga mutawo kabini Vivian Tendo Hajati mutowawe Yese umano